Sikia unapenda rap lakini utaki mpenzi rapper. Napenda club jam katekwa kweni dancer. Hey love me na kila kitu unachotaka. Haters what I wanna issue taka taka. Nimejipanga kakuingia nikakupata. Vile mjanja umeridhia na umedata. Fanya nikusikie clear kama patra. Kwa maana sitaki ujaribie, come here faster.
Biri haigai
Haikai
Isipogona Taba kidoro Sini tuani shai Maza kusitua nona Manishika ngedele Nene shamba lako sina kelele Tena segere Unanicheza bila hata kelele Wanesha kubali Kulala choka moja tena na bila buka Kote kufijari Washe kuna kuangazo tena watajuta Ni wewe tu oh. Hata kwa ndoa ya mukeka
This is my name, Abracadabra. Nipe Akadalove. Abracadabra. Nipe Akadalove. This is my name, Abracadabra. Nipe Akadalove. Abracadabra. Nipe Akadalove.
This is my name, Abracadabra.
Señorita, joto moto joto tandani Mamacita, goli nyingi kwako siku Wanesha kubali, kulala choka moja tena na bila buka Kote kufijari, washe kuna kuangazo tena watajuta Hata kwa ndoa ya mukeka Niwewe tu
Nisumanyama abracadabra Nipe akadalove
Nisurubisha tu
Abracadabra Nipe akadalove
Nisumanyama
abracadabra Nipe akadalove
Nisurubisha tu
Abracadabra Nipe akadalove
Nisurubisha tu